J-Mo.
J-Mo on the mic.
J-Mo.
Mimo on the beat. Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
DJ lights off now. Chipe bichi kwa take down. Bapana babo baise mune. Sisi riki muzange ziba kakanyaga musisi. Sija kuwa kuwa ziba kumene konsi. Pia vina wambie. Abo muluvuga tulibawi. Pretu armaze. New school fellas ye faba chakase. Tuku digita Monday to Saturday. Every day my girls party day. Tuwa sala kone tibaba. Ziba tuise. Opeke rappers don't ziba promise. Check out your bang bang. Kayemose, tomula mula nono ya taka muse. Labankino, jemonji lese. Katusina mazina mapya. Kata wakati, gano mazina mapya.
Kata wakati,
tukazina watuti.
Kata wakati,
left right, 1-2.
Kata wakati,
1-2, left right.
Kata wakati,
gano mazina mapya.
Kata wakati,
tukazina watuti.
Kata wakati,
left right, 1-2.
Kata wakati,
1-2, left right.
Kata wakati.
Shoki with dub, Al Qaeda, we go go. Nawambia Facebook, Twitter, ne Google. Tuka subula nono kuita loko. Bano, 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 banye bachitoko. Shiba, achitofa kuchitoko. Tengu mbutu ale tulie mkubi koko. So wind up your waist for me, baby. The way you move your body makes me crazy. They gonna make you rich like they get it. Fuck on the excess, no, me no miss you. Oh, so let me see you shake it, shake it. Oh, yeah, let me see you low. So let me say, move it, oh, jalan, move it slow. Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti. Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Chibibi chili kuchibi.
Kata wakati.
Biche mwa gaisa. Kuchi wachi kutekete. Let me see you just Shiba, rachitofa kuchitoko. Tengu mbutuale tulie mkubi koko. Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.